te bachirimba katusa gambize sanywe dirimu mukamali woma tunakola tuchango obuwanguzi buli munju munda katonda wafe aranye nyo tubene mbagesinga
oli bulungi ndi bulungi kubanga mukama yakiriza tubere nawo lwalero nga abaana batta ekyama sukali kyekyo oba abagole bambi mwattubesana embaga yabwe ewoomi nnyo mu butuufu betwale oli bulungi ndi bulungi kubanga mukama yakkiriza tubere nawo lwalero nga abaana batta ekyama sukali kyekyo oba abagole bambi mwattubesana embaga yabwe ewoomi nnyo mu butuufu betwale
Katonda kyagera tekiwanyisi bwera tebakitunda Kino yakimanya nti tuli kuŋŋaana ne tuli embaga eno Leka kusuubira nti yali nsobi yali waddukeesa Ate era kyekyo tuli ku mukolo omunene obulungi
Oli bulungi ndi bulungi kubanga mukama yakkiriza Tubeere nawo lwaleero ng'abaana batta ekyama Sukali kyekyo oba abagole bambi mwattubesana Embaga yabwe ewoomi nnyo mu butuufu betwale Oli bulungi ndi bulungi kubanga mukama yakkiriza Tubeere nawo lwaleero ng'abaana batta ekyama Sukali kyekyo oba abagole bambi mwattubesana Embaga yabwe ewoomi nnyo mu butuufu betwale
Nga za makazi la bomu kisela ni mujitibwa Katonda chaga wa chikire vila la kubache chirunji Mubabu wani kasonga no kusinza kulimungo munda Mugutonde wafe ukweke mbawo we walie chama
Oli bulungi, ndi bulungi kubanga mukama ya kiriza Tubere na woro alero ngabana bata e chama Sukali checho, mubaba goreba mbima tubesana Oli bulungi, ndi bulungi, kubanga mukama yakkiriza Tubere nawo lwaleero ng'abaana batta ekyama Sukali kyekyo, oba abagole bambi mwattubesana Embaga yabwe ewoomi nnyo mu butuufu betwale Sukali kyekyo, oba abagole bambi mwattubesana Embaga yabwe ewoomi nnyo mu butuufu betwale Sukali kyekyo, oba abagole bambi mwattubesana